Beats by Cathy P.
Wanajua nyonga deadly, tushabishana na waganga, utafanya nini maybe? Jiunge na mimi acha kukunja, najua umekaa kindeze, nashindana na hatawezi, haya come love ya cheesy, ulivyo mjinga unata kazi. La miti shamba, popote na deka we. Mchaya kitimba mageto, akinasa na weka Nimezimaliza na tiba sili, nilikata magogo mpaka manyasi. Mizimu iliona sina kili, nilifukiza mizizi paka kamasi. Misilogeki, we. Misilogeki, 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 we. Kwetu siku na kitabu. Acha nitambe tumana jitu linakuloga bila sababu. Likitazama mti unakauka, likikuangalia unapauka. Mini jitu la mtumba, mungu kipiti kisu wala shoka. Nyo!
Misilogeki, we. Misilogeki, 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 we. Po, 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 po. Misilogeki, yeah. Misilogeki, misilogeki, misilogeki.
Dansa, yeah. Po, 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 po. Bila wanakuja, ndivo nakupokea. Ilona joki, jana ndumba. Ilona jona sintavunga, siku ntawasha ganja. Ilona joki takuruka, takupa ungo bae.